gonde Biki kila kiuku dinya Jenny na mbeta winazio Kana uenda dhayu wakwa Jenny wika lae na go
Thank you.